Yeah, I could rabbit.
More fire every day.
Had a mercy on the youth them, traitor them. I saw me come to teach them. I'm broke home for me teach them. Yagamuna Mutamuka Mayeka. Bantu Fula. Abatu bide bumusika basi matuka ayagala kukutema sisi wa mukubela na mundu bagala ba sule kutaka fesi yange vele kudongo wali ebifo je sirida entinde zitugata bazocha kubate chikola makulu kusembeza bantu no bayimusa obudde butuka wala babe fula nesikolera ku pressure sente zibadde wobiseera byonna bobo wakana watandikotya ani yakuwabye wali olota abalabe ne batulumba ne baheita beyagaliza befula bayuza nebuze engeri gye bategeera bagala ntonyengalangi gwe basiiga emitego njibuuka maaso gye ngenda ne bakyala bamwe banyimbira obuyimba mwefule naye mulitusanga lwe mulitusanga mulimanya mwefule naye mulitusanga lwe mulitusanga mulimanya mulimanya mazima nyasinga bakulaga straight okoze opposite entrance okute exit business wise fetuli legit we are born leader we set the trend emikiza jinyikira nga nkuwa tolimpangula tebakulimba nesiga katonde wange yalunda nanyini buyinza magezi yagagaba namwene tubagabirako twagala namwe muveyo wemuvayo nemwe twefulirako mwefule naye mulitusanga lwe mulitusanga mulimanya mulimanya mazima bakuba bate ne my enemy obanyumiza obunafu bwo bakimanye nti obunafu bumpi nnyo mayuti okuba bate ne my enemy onyumya ne my enemy mayuti bokuba nabo bate 100% by enemy omuntu eyali obuwembefu mu ntandikwa subi yali talina
bawana kati bamusejja nga mabega
not about that.